Shukrani za dhati zende kwa wazazi walokulea. Ashukuriwe na Mungu kwa kukuleta. Hakukuumba tunda mtini utunguliwe. Hakukuumba samaki barini uvuliwe. Amekuumba mwanadamu mzuri unipende. Najona mwenye bahati kubwa ya mtende. Wasikufunze mabaya. Wasikufunze mabaya. Napenda unavyojistiri umbo lako na kauli. Mola akupe afya njema pamoja na akili. Napenda unavyojistiri umbo lako na kauli. Mola akupe afya njema pamoja na akili. I'm ready to go. Please take me. Please take me. Sura yako baby imeumbwa na haya. Kumtazama usoni uwezi unaona noma. Sura yako baby imeumbwa na haya. Kumtazama usoni uwezi unaona noma. Achana na vision shoot ameshindikana. Kuandikwa magazetini wameona ndo sana. Akupe afya njema pamoja na akili. Napenda unavyojistiri umbo lako na kauli. Mola akupe afya njema pamoja na akili. I'm ready to go. Please take me. Please take me. I'm ready to go. Baby take me. Please take me. I'm ready to go. I'm ready to go.
Baby, darling, honey, sweetheart. It's your king, it's your boy. See to the bois, yes, it's for sure. Let's have some shots. 1, 2, 3, back or 4. Maybe some more, but no. I'm driving tonight. Let's go straight on the dancing floor. Then we can go home. We can start kissing at the door. Kitchen, bathroom, lobby floor. But we got the whole condo.
Mapenzi unayo nipa, baby. Mimi si kwa jiwe. Watasema lakini minta kufa tunawe.
You got me go, you give me some more. Baby, come on, let's go.
I'm ready to